yogera bulungi, beera muntu mulungi, weekuume bulungi. Tulira mu bikonge biwanvu naye twakula, twafuka na nkonge kati bangi kwebeesigama. Twakulembeza bugonvu nga maanyi tegetaagisa no, so nga twawabanga n'obusungu era bikondo lumu twafunyanga. Mu birala bye twayigaye muli n'obusungu nti bwambwa, bukuwaga nti gendo mulage naye tebukugulidanga bo. No, muve ku bigerogero biri, abatuwaga bye batugerera biri. Mbwe nsekula mirambo nga temuli gugwo, temuli gwa mwana wo. Zenange nonya mirembe, naye nginonya mu mirembe, edembe naye mu mirembe. Bagambe chita wakuru, nzendi muganda wo, chendoza si cholo wo, saimeme katale. Onina etembe ryo, na ye tafuka mubi. Fenache tulwani dachimu, wewe kanyanobu ntugulamu. Atewe tutababa ntubalamu, omu wibaitobu kwa kwa. Mufe kubigero gero biri, abatu wagabye batugerera biri. Mwese kula mirambo, na temuli gugo temuli kwa mwana wo. Kwa bango nonya mirembe, jinonye na imu mirembe. Kubanga muguno murembe, tewali chita soboka na ye. Kerere nga njinji, abayo gera banji. Toyomba kakana, seserugane, birungi bya maso, tuli baruganda, baba kakana, seruganda, twagala mirembe, tujifune mu mirembe, fena, tulwanira mirembe, tujifune mu mirembe, simanyo yagala mirembe. Na ye itamu mirembe, fena twagala mirembe, na ye tujifune mu mirembe. Fe tuli bato wabali na future, tubere bagumu ekiseera kijja. Obugumiikiriza kirungi, n'abawangaala balaba bingi, luliba lumu ofune ku ssanyu. One day, one day. Fetuli bato wabali na future, tubere bagumu ekiseera kijja. Bambi, mberamu, Bambi, webereremu.